Mu Rwanda ubushakashatsi bwerekana ko abagore bari batwite mu mwaka w'1994 bahuye n'ihohoterwa ryagize ingaruka ku bana babyaye. I Kigali Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye.
Aba bashakashatsi bahuriye mu itsinda ryiga ibijyanye n'uturemangingo twa muntu bakanakora inyigo ku ndwara zishobora kwandura. Nibo bwa mbere hakozwe ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe bw'abagore bari batwite mu gihe cya Jenoside, ariko bahuye n'ihohoterwa bakaba bari bari mu Rwanda. Kugira ngo babigereho byasabye ko bapima ADN zabo nabo bari batwite, bazigereranya n'iz'abandi bagore bari batwite nabo babyaye muri iki gihe ariko batari mu Rwanda batanafite aho bahuriye na Jenoside. Ubushakashatsi bwabo bwagaragaje ko amahano ya Jenoside afite nk'isano n'impinduka zigaragara mu miterere ya ADN z'abo bagore bari batwite mu 1994 baba mu Rwanda, cyo kimwe n'iz'abana babo. Ikindi ubushakashatsi bwagezeho ni uko ibyo babonye bigaragaza ko ibyo bibazo bishobora guhererekanywa mu biragano bikomoka kuri wa mubyeyi wari utwite. Dr. Leo Mutesa uri mu bakoze ubushakashatsi yagaragaje ko ubushakashatsi babutekereje nyuma yaho bigaragaye ko abana bavutse ku babyeyi bahuye n'ihungabana mu gihe cy'intambara na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 nabo bagiye bagaragaza guhungabana. Ni mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Tubapimye rero nibwo twabonye mu buryo bwa mbere tubona biriya bintu bitigeze bibaho, tubona yuko abana bagiye bafata uturemangingo ndangasano bakuye ku babyeyi babo babatwite, twagiye tugira mu busembwa twa turemangingo ndangasano bahererekanye banyuze muri ADN usanga abo bana baragiye badufata, kandi utwo ngutwo bagiye bafata akaba ari two dukunze kugaragara ku bantu bagize ikintu cy'ihungabana, noneho tugasanga abo bana n'ababyeyi babo barabifite. None muri cya gice cy'aba babyeyi n'ababana babo babaga hanze y'igihugu batagize ingaruka kuri Jenoside icyo gihe, bo tugasanga nabyo bafite. Abagize ihungabana rikomeye kurusha abandi twasangaga bagize n'abana barigira kurusha abandi, hari nk'abo bakubitaga barangiza bakabafata ku ngufu.
Dr. Mutesa ni umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda akaba n'umwe mu bakoze ubushakashatsi, yagaragaje bimwe mu bimenyetso aba bana bavukana.
Akubwira ko hari igihe umutwe ubarya bakakubwira yuko hari igihe bumva babuze nko kubura icyo bita esteem, kwiyumvamo ubushobozi, hari icyo bita depression, hari n'ikindi noneho icyo bita anxiety cyangwa gusa nk'ufite ubwoba. Ibi rero akaba ari ubwa mbere bigaragaye na za Jenoside zari zarabanje nako byari byarigeze bikorwa.
Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umugore umwe wafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside akaza kubyara mu kwezi kwa mbere mu 1995. Uyu mubyeyi tutashatse gutangaza amazina ye yagaragaje ko umwana we yakuranye ihungabana rikomeye.
Bari bafite ihungabana cyane, twebwe ari twebwe twari bateye kuko tutabakundaga. Abana babyirutse tubanga tukabakubita tukabatemukira tukabatematiza tukabafate nk'abana bacu cyangwa tubereke n'urukundo. Abana bamwe bari barabaye ibihazi bakagira amahane cyane, n'urugero nk'uwange yagiraga amahane cyane abandi nawe akajunjamo. Kuko niba umwana akubwiye ati reka papa utazamubona ni ikibazo gikomeye cyane utazi n'aho ari, kandi bikakwibutsa cya kintu wakorewe.
Umuryango Sevota bita ku bagore bafashwe ku ngufu bikabaviramo kubyara imburagihe, Madamu Mukasarasi Goderive uyobora uyu muryango yumvikanisha ibibazo aba bana bagenda bahura nabyo.
Abenshi n'abana bavutse hagati y'ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa 4 95, hanyuma rero nabo ibisare byari byinshi, nabo bangabo bana hari n'abatarabonkeje kuko urabizi ko benshi inda bazikuyemo cyangwa bakareka abana bakigendera bakabajugunya bakabarerisha ahantu badashaka ko abantu bamenya ko bigize kugira abana bavutse kuri buriya. Abana bari abantu bo mu mikonta y'abanyamujinya b'indakoreka batoga mbese bazi cyane nyine mu ntekerezo. Ubungubu ni abahungu beza n'abakobwa beza kuko benshi bamwe muri bo barimo bararangiza univesiti.
Ubushakashatsi nyirizina bwatangiye gukorwa mu mwaka w'2012 bushyirwa hanze uyu mwaka w'2022. Dr. Leo Mutesa wagize uruhare mu ikorwa ry'ubu bushakashatsi yatangaje ko itsinda ry'abanyarwanda bakoranye harimo abaganga n'impuguke mu by'imitekerereze ya muntu, bo bakoranye harimo Professeur Felicien Karege wigisha i Geneve mu Busuwisi, Profesa Rutembese Eugene impuguke mu by'imitekerereze ya muntu akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, Dr. Mutabaruka, Dr. Annette Uwineza, Alexis Rugamba na Clarisse Musanabaganwa bose bo muri kaminuza y'u Rwanda. Iri tsinda hiyongeraho abarimu ba kaminuza bagera kuri batanu baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibo bashyize hamwe imbaraga zabo ngo babashe kumenya mu buryo bushingiye kuri siyanse ibibazo bisigaye bigaragara muri sosiyete ku buzima bwo mu mutwe. Byitezwe ko ubushakashatsi buzatanga umurongo uhamye w'uburyo abantu bafite ihungabana bashobora kuvurwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.